Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye muri iki gitondo cyo ku munsi w'Imana. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo. Dutangurira ku makuru avuga hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo. Mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha 10:00 gushika isaha 12:00 n'igice zo mu gitondo. Turabahaye ikaze ku ijwi rya Amerika, mwumvirize amakuru avuga muri iki gitondo.
Ndabaramukije ndi Aloise Bigirimana. Inkuru y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko ata muntu n'umwe akwiye kwereka Abanyarwanda inzira bacamwo mu gutwara igihugu cyabo, kuko ngo ibyo babizi. Ni amajambo yavugiye mu birori byo kwiganzura ku nshuro ya 21. Inkuru ya Eric Bagirubusa.
Kuri urwo rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe mu murenge wa Rubayaho mu karere ka Gicumbi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Numurenge ufite amateka agize icyavuze kuri FPR Inkotanyi n'abari batuye mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba, by'umwihariko muri Rubaya na Gishambashayo. Aha niho Inkotanyi zari zaraciye ingando zihafite ububiko bw'ibikoresho, ibitaro n'amastoke y'ibiribwa. Kuhizihiriza uyu munsi ngo ni uguhesha agaciro abaho ku bufasha bahaye Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, nubwo ngo ntawabona uburyo yabashimira nk'uko umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigarutseho. Bwana Milton Ngirente ntiwatoranijwe kuvuga mu izina ry'Abanyagicumbi yashimye umukuru w'igihugu iterambere amaze kubagezaho n'Abanyarwanda muri rusange, maze avuga ko imyaka 21 ishize ari mike. Asaba Perezida Kagame ko yazakomeza gutegeka agasigasira ibyo bagezeho. Mu mbwirwaruhame Perezida Kagame yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo kwibohora ku nshuro ya 21, igice kinini cyayo kibanze ku gusa n'utemeranya bidasubirwaho n'uburyo ibihugu by'amahanga bikomeye bishaka kwivanga mu mitegekere ya Afurika. Ntiyeruye ibihugu runaka, ariko yavuze ko hari amakuru yasomye ko hari ibihugu by'amahanga byohereje ubutumwa bwo kwifatanya n'u Rwanda mu munsi mukuru w'ubwigenge no kwibohora, byibutse u Rwanda ko rwakomeza kwita ku burenganzira bw'Abanyarwanda. N'amagambo asa n'atashimishije umukuru w'igihugu Paul Kagame, avuga ko atari umuntu wibutswe icyo agomba gukorera Abanyarwanda ku bijyanye no kwibohora.
Umbwira ngo nibuke amajyambere n'uburenganzira bw'Abanyarwanda, niyo wabuzaga Abanyarwanda iyi ntambara yo kwibohora ijya kubaho. Iyo hari ushyigikiye abishe abahekuye u Rwanda, bamwe n'ubu bakibashyigikiye. N'ubu abishe Abanyarwanda abakoze genocide hano mu Rwanda baracyabunze ahantu bashyigikiwe n'abari babashyigikiye na mbere hose. Ubwigenge rero no kwibohora dushaka ni ugutinyuka. Ugutinyuka tukabwira uwo ari we wese ngo kwibohora ni ibyacu, tubifitiye uburenganzira. Tubifitiye ubushake, tubifitiye kubyumva. Nta muntu uwo ari we wese ushobora kudukunda kurusha uko twikunda.
Ariko bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Abanyamerika kuri uyu wa kane mu kakaro niho bahimbaza imyaka 239 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikukiye. Mu ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru hari hafashwe ingingo zikomeye zo gucungera umutekano mu mabara yose ya hano i Washington DC, ndetse no mu bisagara bikomakomeye byo muri Amerika. Abapolisi bakaba bari bakwiragije mu mabara yose kubera hari inkuru zivuga ko hashobora kuba ibitero bya yamigwi y'iterabwoba. Ibirori byo guhimbaza imyaka 239 Amerika kimaze iminsi cyikukiye birabandanya no gushika n'ubu mu gisagara cya Washington DC. Mwamenya ko Perezida Obama mu ijambo ryiwe yifurije Abanyamerika bose uyu munsi mukuru mwiza, kandi mukamenya ko itariki ihuriranye n'ihimbaza ry'imyaka 17 umukobwa wiwe mukuru Maria amaze avutse. Mu gihugu cya Nigeria, Perezida wa Nigeria ahamagarira abayisilamu bo muri icyo gihugu kuva mu gacerere bakiyamiriza ibitero by'umugwi y'intagondwa z'abayisilamu wa Boko Haram. Ibyo abivuga inyuma yaho habaye igitero cy'abiturikiye ko amabombe muri leta ya Borno mu ntango z'ukwezi kweranda kwa Ramadani. Sheikh Abdullah Balu Balau arongoye umuhari w'abayisilamu witwa Jibuis yashimye ako kamwe yatewe na Perezida Buhari wa Nigeria, akavuga yuko batazorya umunwa mu gutera ivyatsi ubwo bwicanyi bw'umugwi wa Boko Haram. Avuga ko indongozi z'idini rya Islamu bahamagariye abanywanyi babo kudasesa amaraso nk'uko igitabo cya Korowani kibisaba. Mu gihugu cya Siriya, abanywanyi ba leta ya Islamu basohoye amasanamu kuri wa gatandatu yerekana abagabo 25 bariko baricwa n'imisore y'intagondwa mu gisagara cya Palmyra. Ayo masanamu yashizwe kuri bwa buhinga bwa interinete yerekana iyo migwi iriko yica abo yise abasirikare ba leta ya Siriya bari bafungiwe mu ibohero ryo mu gisagara cya Palmyra.
Arakoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'ugwaruka mu Rwanda.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Kubaka amahoro bica mu nzira nyinshi zitandukanye. Muri izo nzira rero harimo no gukora umurimo unoze mu rwego rwo gushakira umutekano igifu. Aho wenda bamwe barumva mbasekeje, ariko nyamara ndavuga ukuri. Hanze aha rero imbuga nkoranyambaga ziraca ibintu. Aha twavuga nka WhatsApp, Facebook n'ibindi. Ese ibyo bimeze bite? Ntibya bibangamira umurimo wacu se? Ibigo bimwe na bimwe harimo Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ngo byaba bifite ingamba zo gukuraho imirongo y'imbuga nkoranyambaga mu masaha y'akazi, kandi ni mu rwego rwo kunoza umurimo. Ese Minisiteri ifite umurimo mu nshingano zayo ibibona ite?
Izi mbuga ntazifata ko ari imbuga zica akazi, ahubwo ni uburyo bwo munavuga ngo tugomba kubalansinga cyangwa se tugomba kugereranya tugavuga tuti.
Reka kandi mbonereho umwanya wo kubamenyesha ko tubafitiye ya gahunda kubanyurizaho ibiganiro mpaka tuba twagiranye n'abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri yisumbuye. Uyu munsi muraza kumva ikiganiro mpaka muri buze kugezweho n'abanyamakuru bacu ubwo bari mu ntara y'Uburengerazuba wo mu karere ka Rubavu mu kigo cya Ecole d'Art de Nyundo.
Iryavuzwe riratashye.
Ngo kurugendo rwagenda ndabonaho mbihera
ngo rugendo
none saka sagafuka ntukareba
utangiye kwiriza se kandi
nimeze gute ubwira ikintu wenda wari warambujije ngo sinzaje mbika ku nguti
ntambwire ko yamafaranga
ikinamico y'uruhererekane
nyiramubande
ni hagati y'abaturage b'inkambi ya Rwejuru na santire ya Ruhiza
mwicikwa nabo bakinyi bimena
nkahabana
mbabazi
igatsimbanyi
ndetse nabandi. Ese bibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute?
Kandi aza no mu rugo.
Urumva se yavangura mu guhana. Iyimvura iguye yagira bose
mwikikwa ni ikinamico.
Nyiramubande.
Kinamico nyiramubande mu kiganiro ejo. Umusibo n'ejo, ejo bundi kabageraho.
Wowe dukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro twoherereza ubutumwa kuri 0788545511 cyangwa se 0772551415. Ikaze mu kiganiro ejo.
Hari igihe uze kanguka amasuya waga umuka uze sanga gatima kajihari.
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3. Stay in touch.
Mu gutangira iki kiganiro, reka duhere ku nkuru mugenzi wacu Aliat Tagwiza yakoreye mu karere ka Gicumbi no mu mujyi wa Kigali, aho yaganiye n'urubyiruko rutandukanye mu ikoreshwa kwikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu kazi.
Social network irabangama cyane kuko ituma abantu badakora akazi kabo nk'uko bagakwiye kugakora.
Social network intago ibangama mu kazi kuko mbona ari koranabuhanga ridufasha mu iterambere ry'igihugu.
Social networks mbona zitabangamira kuko zifasha abantu gukora research n'ibindi bintu bitandukanye.
Mbona ibangamira cyane kubera yuko nk'umuntu uyiriho iramurangaza, yari mu mirimo ugasanga imirimo ntigenze neza. Kenshi cyane usanga nyine barangaye badafite gahunda ihamye kubera yuko baba barangariye muri icyo kintu.
Social network yica ireme ry'akazi. Uko njye mbyumva ku giti cyanjye kuno ireme ry'akazi ni igihe ushaka serivisi runaka mu gihe runaka ubona ko utayibona bitewe naho ugiye kuyaka, ugasanga umuntu ari kuri Facebook, WhatsApp, ukabona ko wadindira mu kubona serivisi ukeneye yihutirwa.
Social network mbona ari ryiza kuko ni bimwe mu iterambere ry'igihugu, ariko bitavuze yuko hari bamwe baryica bitewe nuko mu gutanga serivisi bayitanga batihuse.
Igihe ujya kwaka umuntu serivisi kubera yuko bamwohereza ka message akabanza agasubiza message mu cyimbo cyo kubanza kugusubiza serivisi waje kumwaka.
Zita akazi kuko abenshi babikoresha mu gihe kitari icyacu, babikoresha mu gihe cy'akazi. Harapfareye
terwa n'umuntu niwe n'uburyo yahaye agaciro akazi.
Ku bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se namwe mutazikoresha, nize ko wenda hari icyo mwamutoye muri iyi nkuru turangije. Nyuma y'iyi nkuru abakiduteze amatwi tugiye kubagezaho ikiganiro mpaka abanyamakuru ba ejo bagiranye n'abanyeshuri bo muri Ecole d'Art de Nyundo i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Aha bari ku nsanganyamatsiko igira iti: ese birakwiye ko imbuga nkoranyambaga zifungwa mu masaha y'akazi? Ni mu ijwi rya Nadine Uwamahoro.
Ngiye kuyobora iki kiganiro, nitwa Nadine Uwamahoro. Nabwira abadukurikiye ko turi mu karere ka Rubavu, ikigo cya Ecole d'Art de Nyundo. Turi kumwe n'abanyeshuri baho bari muri Media Club, tukaba tugiye kuganira ku ngingo igira iti: guhagarika imbuga nkoranyambaga mu masaha y'akazi birakwiye cyangwa se ntibikwiye? Hari abemeza yuko bikwiye gufunga izo mbuga nkoranyambaga, hari n'abandi bavuga yuko bidakwiye. Mwe muravuga yuko bidakwiye, ese mushingira kuki?
Tushimye kwise ku ruhande rwavuga yuko bikwiriye yuko nitwakazi ugomba kuba zishyiweho mu social network. Ndagendera ku ngingo ivuga yuko byinshi intego y'akazi. Akazi kagomba kugira time management nziza, kuko impamvu avuga ngo ni amasaha 8 y'akazi si uko bari bayobewe ko 24 yakorwa. Bityo iyo urimo urakoresha social network bisaba ko nawe ubwawe ugomba kugira undi mwanya uyihereza, ibyo bikaba byashobora kuba byabangamira akazi. Ikindi social network zituma habaho sinzi ukuntu abyita ni derangement mu gihe umuntu arimo arakora. Ntabwo navuga ibintu bitagiriye ingero, kuko hari ikijyanye kigeze gukorwa no muri nimwe muri university yo muri Amerika ivuga yuko 60% by'akazi bipfa byishwe n'abakozi bakoresha ama social network, Twitter, LinkedIn ndetse na Facebook. Ikindi noneho kigaragaza yuko ibyo bintu bidakwiriye by'umwihariko University y'u Rwanda yabashije kuba yahagarika yuko ayo ma social network akoreshwa mu gihe cy'amasaha y'akazi, kubera yuko bazi uburyo bibangamira abanyeshuri babo. Kandi akeka nta kuntu University twemera y'u Rwanda yajya gukura ibyo bintu batarabashije kuba bihakorwa ubushakashatsi bwerekana yuko bibangamira akazi cyangwa se imyigire muri rusange. Iyo niyo yari ingingo yanjye. Murakoze.
Murakoze. Nanjye ndahamya yuko zino mbuga nkoranyambaga zazaba zifungwa amasaha y'akazi kubera ko byica customer care. Usanga akenshi mu bakozi 90% bivuga yuko bica akazi bibereye ku ma WhatsApp, ku ma Facebook, bacatinga n'inshuti zabo. Usanga abakiriya baje amaze isaha, amaze igihe kinini kandi agatatishimiye serivisi yamuhaye. Rimwe na rimwe akama serivisi bamutuka, bamugira ikikwa ko yibereye mu bye n'izo nshuti ze. Ikindi navuga bituma, tuvuge nk'urugero nk'abanyeshuri, bituma udatekereza neza, aba wibereye uri gutekereza ndamusubiza iki, ese kanaka katansubiza, bigatuma utiga neza, mbese bigatuma usubira inyuma mu byo watekerezaga ndetse no mu bwenge. Urakoze. Reka twumve n'urundi ruhande, kandi yuko bidakwiye gufunga imbuga nkoranyambaga mu masaha y'amasomo cyangwa se mu masaha y'akazi.
Ntibikwiye yuko zafungwa kuko abantu bose bakeneye kuzikoresha, by'umwihariko abakora akazi gakorerwa kuri internet. Bivuze ngo bakeneye gutanga amakuru isaha ku isaha, by'umwihariko mu gutanga raporo. Ikindi kandi kuri izi social network zituma umuntu aba updated, nimba ikintu kibaye nonaha agahita kibona, nimba ari ukugikoresha agahita agikoresha. Ubu buryo bugezweho ntabwo ari ugutanga raporo igihe kirangiye, utange raporo y'ibyo umaze gukora ako kanya. Ntabwo wabikorera udafite social networks by'umwihariko. Ikindi iyo babifunguye umuntu akajya kubikora igihe cyarenze abafite byinshi byo gukora bigatuma hari icyo byangiza noneho by'umwihariko ntibyangije ka kazi ariko birangiza kejo.
Cyagihe ntibikwiye ko cyagihe bayifunga hari byinshi bigucika n'umwe cyagihe bayifunguye ugasanga
izo ningingo zitandukanye mwagiye muvuga ese haba hari ikibazo mwifuza kubaza bagenzi banyu byo bavuze?
Hari ikintu bavuzeho nyine ngo information zitari ku gihe. Information zijya ku social network. Social network ntabwo ariyo motherboard kuri internet. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ikintu kibone kuri Facebook hajya kivugwa kuba ati ngo ikiri linked ku gihe. Nuko ngo uwo uza kuba wageze ku gihe mbere ugomba kukibona ndetse ukakibona n'ibindi byose biri connected kuri cyo mbere yo kukibona kuri Facebook.
Kwato ese abavuga yuko zirambuga nkoranyambaga zica customer care
ndabihakana n'ivinyo. Umuntu ujya kwica customer care nuko ataza agaciro ka customer care. Hari n'uburyo umuntu atanga customer care akoresheje izi mbuga nkoranyambaga.
Umwanzuro bitewe n'ibitekerezo
bitandukanye mwagiye mwumva. Nshobora kazi ko gukoreshwa mu akazi ibindi bikagenda ku mbuga zabugenewe kuko nazo zirahari.
Koze iryo mwanzuro natanga bajya bavuga ngo buri kintu n'igihe cyacu. Mu gihe uri mu kazi kora ibyo ushinzwe, mu gihe ugiye kuruhuka na social network waziruhukira.
Undi mwanzuro kurangara ntabwo bibaho ku muntu uzi kwikontrola. Arangara n'undi wasanzwe bari muri terambere wanjye. Numva natanga birakwiye yuko abantu bose bajya kuri social network ndetse nk'izinafungwe kugira ngo zifashishwe noneho mu gukemura ka kazi.
Murakoze rero mwese, ndabashimiye kuri ibitekerezo bitandukanye mwatanze. Ndabifuriza ibihe byiza.
Ganza marumbu ngerane urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikihi. Yego, nitwa Mighty Popo. Nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nkuko twabigarutseho dutangira iki kiganiro, Mifotra rero nka ministeri ifite umurimo mu nshingano zayo nayo irikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu kazi igira iki bivugaho. Ko nubwo hari ibigo byafashe ingamba zo gufunga iyi mirongo mu gihe cy'akazi ngo kugira ngo banoze umurimo, bose ko babibona nubwo badahakana ko hari icyo zishobora kwangiza mu gihe zikoreshejwe nabi. Ni mu kiganiro Epafrodite Ndungutse yagiranye na Anna Mugabo, umuyobozi mukuru w'umurimo muri Ministeri y'abakozi ba Leta n'umurimo.
Icyo kintu natwe turacyumva, ariko kugeza ubu ngubu icyo nababwira cyo nta bushakashatsi bugaragaza yuko akazi kashobora kuba kicwa cyangwa se ibigo bishobora bihomba kubera gukoresha izo mbuga. Izo mbuga ubundi tugomba kubanza kureba zikoreshwa n'abandi, zikoreshwa n'ibigo, zikoreshwa n'abantu batandukanye mu buryo bwo kugira ngo bamamaze ibikorwa bakora, mu buryo bwo kugira ngo bamenyekanishe ibikorwa byabo, mu buryo bwo kugira ngo izo mbuga zibahuze n'abandi, zibahuze n'abandi mu buryo ikoranabuhanga, mu buryo rimara gutera imbere. Ntabwo abantu bavuga ngo ugumye aho ngaho ntumenye uko abandi bakora byatuma utamenya naho amajyambere arimo agana. Cyane cyane ko hari ubushakashatsi bwigeze bukorwa bigaragaza ko abantu benshi bakoresha izo mbuga ahubwo bishobora kuba bigaragara yuko bibamotiva cyangwa se bibongerera imbaraga kugira ngo bakore neza, kugira ngo barusheho bakagira kumva ko baye motive cyangwa se agize umwoto kugira ngo akore. Ku bijyanye no ku musaruro, birumvikana yuko umusaruro ushobora kugabanuka abantu baramutse batumanye cyane kuri izo mbuga. Hari naho bavuga bati umusaruro ushobora gutakara bitewe n'uko ikintu wagakoze mu masaha abiri ushobora kugikora amasaha atanu kubera ko watinze kuri za mbuga, umusaruro ukaba wagira ikibazo. Bivuze iki rero? Bivuze yuko ahubwo twakoresha igihe gitoya kugira ngo umusaruro wiyongere. Numva rero ugiye ku bwanjye izi mbuga ntazifata ko ari imbuga zica akazi, ahubwo ni uburyo bwo munavuga ngo tugomba kubalansinga cyangwa se tugomba kugereranya, tugavuga tuti ese koko izi mbuga tuzikoreshe neza ariko tutazifunze. Kuzifunga nanone ubufungiranye abantu hari byinshi nanone waba wica.
Ababivuga babihera ko hari bamwe mu bakozi bazitaho cyane bagata umwanya kuri izo mbuga aho gutanga serivisi bakagombye gutanga. Nawe bavuze ko mubyumva, ese niba mubyumva hari ingamba muteganya gufata kuri icyo kintu?
ingamba zo kuvuga ngo twazifata nibaza ko no gushishikariza abantu gukoresha imbuga neza nashishikariza abakozi gukoresha imbuga mu buryo buboneye mu buryo bo butica akazi ndetse yaba ari n'abanyeshuri ari n'ahandi hantu bagomba gukoresha imbuga mu buryo butuma ibyo bakora batabyica cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo niba ari umusaruro agomba kuboneka uboneke atari uko wishwe nuko uri ku rubuga runaga birumvikana koko haraho ushobora gusanga abantu bakoresha izo mbuga nabi ugasanga bari mu mashusho za Instagram baragira gute barirebera amashusho gusa cyangwa se barareba bari kuri za YouTube bareba ama movie no bajye inama nabagira nuko izi mbuga bazibone nk'imbuga zibafasha kugira ngo bashyikirane n'isi yose bashyikirane no mu gihugu ariko bazikoresha mu buryo butanga umusaruro batabareke kuzikoresha mu buryo bw'icakazi njye nkumva gufunga urubuga atari umuti ahubwo twarushaho kurushaho kugira inama no kuganira mu buryo bwo bwumvikane no kumvikanisha ari mu banyeshuri ari no mu bakozi inyungu zigomba kuva muri urubuga ko batagomba kwangiza umwanya bakora ibyabo cyangwa se kuri izo mbuga batigihe
aha tubibutse ko tukiri mu kiganiro ejo tukomeje ikiganiro mwese bakunze b'ikiganiro ejo indirimbo telefone y'umuhanzi Bruce Melody ibashimishe Bruce Melody Vazo Bruce Melofa Fa twizere ko indirimbo telefone rwose yabashimishije uyu ni umwanya wanyu mu mwese muba mwatwandikiye Chaka Maurice tumuhaye ikaze muri studio
murakoze kumpa ikaze nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye gusoma ubutumwa bw'abatwandikiye ubutumwa bw'uyu munsi bwiganjemo bwavuye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize aho cyavugaga ku bijyanye na gahunda ya Leta y'u Rwanda yatangijwe izwi ku izina ry'akagoroba k'ababyeyi iyi gahunda ikaba ifasha abantu gukemura amakimbirane yo mu ngo ubutumwa bw'uyu munsi tuguhereye ku bwa Kayitesi Yvonne uherereye mu karere ka Rulindo kubwasanga gahunda y'akagoroba k'ababyeyi ifite akamaro ko gukemura ibibazo byinshi bibera mu miryango kuko bahakura inyigisho zitandukanye nko kumenya uko bakikemurira ibibazo Tuyisenge Fortune uri mu murenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo yagize ati akagoroba k'ababyeyi gafite akamaro ndetse niwacu karahaba gusa usanga abagabo bakitabira bakiri bakeye dukurikije ubutumwa bwa Jean-Claude Wiringiyimana uherereye mu murenge wa Rongi ho mu karere ka Muhanga kubwasanga gahunda y'akagoroba k'ababyeyi ikwiye kugera mu midugudu yose kugira ngo ikemure ibibazo byose n'amakimbirane yo mu ngo naho Mukesha Imana Leonari we yagize ati Ikiganiro jo ndagikunda cyane akomeza avuga ko kubijyanye n'isanganyamatsiko asanga akagoroba k'ababyeyi gakenewe cyane cyane mu mujyi wa Kigali kubera ko kuri wasanga hariho haboneka ibibazo byinshi cyane cyane iby'ingo zisenyuka akomeza ashimangira ko abatuye mujyi wa Kigali nabo gahunda y'akagoroba k'ababyeyi bagira iyabo dukomereje ku butumwa bwawe Larisse Ndayisenga uri mu karere ka Huye mu butumwa bwe yashimiye ikiganiro ejo kuko wasanga cyaraziye igihe ndetse anasanga gifasha urubyiruko kubaka umuryango nyarwanda. Dusoreje ku butumwa bwa Maisha Claude, yagize ati "Nkunda kumva ikiganiro ejo kuko hari byinshi kimaze kunyungura. Twizeye ko nabandi mwese mukurikirana ikiganiro ejo hari byinshi mumaze kungukiramo." Aha niho dusoreje ubutumwa bw'abatwandikiye uyu munsi, ariko dushimiye mwese mudahwema kutwandikira muduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho. Mbere yo gusoza rero, twabibutsa uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu, aho mwatwohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo 0788 55 45 11, cyangwa se 0722 25 51 45. Naho email ni ejoyoutheco mu magambo afatanye @gmail.com. ndetse n'abakoresha Facebook ntitwabibagiwe, kuko mwaduha ibitekerezo ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo, ubundi ukadukurikira ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikirana ibiganiro bya Ejo byatambutse, wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheco.org. Mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza.
Iryavuzwe riratashye.
Wagize ngo uko urugendo rwagenze ndabona aho mbihera.
Ngo urugendo?
None saka sagafuka ntukareba.
Utangiye kwiriza se kandi?
Nimeze gute? Ubwire ukuntu wenda. Wari warambujije ngo sinzajye mbika ku nguti.
Ntambwire ko ya mafaranga.
Ikinamico y'uruhererekane.
Nyiramubande.
Ni hagati y'abaturage b'inkambi ya Rwejuru na Santire ya Ruhiza.
Mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena.
Nkahabana.
Mbabazi.
Igatsimbanyi.
Ndetse n'abandi. Ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute?
Kandi aza no mu rugo.
Urumva se yavangura mu guhana. Imvura iguye. Nyagira bose.
Mwicikwa n'iyi kinamico.
Nyiramubande.
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 Kinamico Nyiramubande mu kiganiro ejo. Umusibo n'ejo, ejo bundi kabageraho.
Gira ku kiganiro cy'uyu munsi ari atugisoresha. Tukaba twaganiraga ku mbuga nkoranyambaga atubibutse ko urubyiruko rwatanze ibitekerezo bitandukanye, umuyobozi w'umurimo muri Mifotra ariyo Minisiteri ifite umurimo mu nshingano zayo nawe akaba yagize icyo abivugaho. Tukaba kandi twaganiriye na bimwe mu bigo byafashe ingamba zo gukuraho iyi miyoboro mu gihe akazi karimo gukorwa, cyane tukaba twibanze ku kigo cya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Kugira tubibutse ko ufite igitekerezo cyangwa inama watwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ugahamagara kuri nimero 0788 55 45 11, cyangwa se 0772 25 51 45. Kuri Facebook watubona wanditse Ejo Youth Echo, hanyuma ukajya ahatangirwa ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe. Naho email yacu ni ejoyoutheco@gmail.com. Ikiganiro na tugisoreshe. Tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha ku cyumweru saa 11:35 kugeza isaa 12 za mu gitondo. Uyu munsi muri studio mwari kumwe nanjye Rosine Mugwaneza, naho Hoje Nigena akaba ariwe wari uyoboye iki kiganiro. Mugire ibihe byiza aho muri hose, mwumva Radio Ijwi rya Amerika. Ciao.
Mubandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ejo bundi tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi nibwo amashyaka atatu ataremerwa mu Rwanda yishyize hamwe akora urugaga rwa politiki rwo guhuriza hamwe ingufu zayo. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye bamwe mu bayobozi bayo mashyaka ngo tuganire. Ndahera I Buruseli mu Bubiligi, mwabanza kutwibwira.
I Buruseli mu Bubiligi nitwa Munyampeta Yohani Damaseni, nkaba n'umunyamabanga mukuru wa PDP Imanzi.
Ndabasuhuje bwana Munyampeta Yohani Damaseni, murakomeye.
Turakomeye rwose bwana Karekezi.
Ikaze kandi ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Turacyari ku mugabane w'u Burayi mu Bubiligi turi kumwe.
Nitwa Buke Joseph, nkaba ndubungirije umukuru w'ishyaka rya FD Inkingi, nkaba nanjye nkuko maze kubivuga ndi hano I Buruseli.
Namwe ndabasuhuje kandi ikaze ku Ijwi rya Amerika bwana Bukeye Joseph, murakomeye.
Mukomere Etienne, turakomeye.
Mukomere aho mu Burayi, noneho tujye I Kigali mu Rwanda. Twatumiye
Maître Ntaganda Bernard, perezida fondateri w'ishyaka Imberakuri.
Maître Ntaganda Bernard, namwe ndabasuhuje ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndacyariho komera karika.
Mukomere cyane. Ejo bundi tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, u Rwanda n'u Burundi ni umunsi byizihije isabukuru imyaka 53 ibihugu bimaze byigenga. Mwe mu mashyaka yanyu atandukanye, ndabaheraho bwana Joseph Bukeye, mwahisemo gutangiza urugaga rwa politiki ngo amashyaka yanyu atatu atemewe mu Rwanda ngo akorere hamwe. Impamvu mwahisemo uriya munsi mbere y'uko ngaruka kubijyanye n'urugaga ubwarwo, uriya munsi mwahisemo kubera iki?
Mu by'ukuri uriya munsi u Rwanda rwashoboye kubona ubwigenge, ngira ngo dusubire inyuma amateka, kugira ngo ubwigenge bugerweho n'uko hari abantu batemeraga ubutegetsi bwa gikoloni bwariho bishyize hamwe. Twabaye rero nk'abashaka gufata urugero kuri abo bakurambere bacu batugejeje ku bwigenge, dusanga natwe igihe kigeze ko twakwishyira hamwe kugira ngo dushobore kuba twagera ku bundi bwigenge bwo kwibohoza ubutegetsi bw'igitugu.
Muhita muri ya munsi.
Niyo mpamvu rero twahise muri ya munsi.
Maître Ntaganda Bernard, mwashyizeho urugaga ariko amashyaka yanyu mu Rwanda ntiyemewe. Urugaga mu by'ukuri mwumva rwagera kuki murebye politiki y'u Rwanda aho igeze?
Urakoze Karekezi. Ndagira ngo mbanze n'isore, ntabwo amashyaka yose uko ari atatu ntabwo wavuga ko atemewe. Ishyaka PS Imberakuri yemewe, kugira ngo ryemewe mu kwezi kwa karindwi umwaka w'2009. Ishyaka PS Imberakuri rero yemewe, kandi ibyo dukora turabizi. Ku bijyanye no kuvuga ngo ntacyo twagiraho, kugira ngo nacyo turi guharanira, nta n'igihe FPR ubutegetsi bwa Kigali buzemera amashyaka atavuga rumwe nabwo. Niyo mpamvu dukora uko dushoboye kose tukereka Abanyarwanda ndetse n'amahanga ko uburenganzira buharanirwa. Icyo gikorwa rero twari turimo mu gihe twiyemezaga gushyira ku mugaragaro uriya bufatanye hagati ya PS Imberakuri, PDP Imanzi na FDI Inkingi. Kandi kugira ngo nashimangire ko buriya bufatanye n'ubundi bwari buriho, icyo twakoze ni ukongera kubuha ingufu kuko bwashinzwe n'ubundi mu mwaka w'2010. Icyo gihe hari harimo amashyaka PS Imberakuri, FDI Inkingi, igihe na Green Party ikitwa ishyaka ryo muri opozisiyo nayo twari dufatanyije.
Ndabyumva.
Ariyo nta gishyashya,
nta gishyashya.
Cyabaye ni ukugira ngo ushimangire ubwo bufatanye, kandi nk'uko Bwana Bukeye yabivuze, kwibutsa iriya tariki y'ubwigenge bw'igihugu, kwibutsa ibyo impirimbanyi za demokarasi cyarwanye
uti no bufatanye busanzwe ho Metre Benin Ntaganda mbagezeho bwana Jean Damascene mu Nyampeta ubufatanye bushya butandukanye bute nubwari busanzwe mu mikorere yanyu mu bihe biri imbere
urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ubufatanye bushya aho butandukanye nubundi bikomeye nuko mbere hari habaye ubufatanye hagati ya PSR kuri FD Nkingi hamwe na Green Party PDP itaragera mu Rwanda ariko hari amasezerano hagati ya PSR kuri na PDP ubu rero noneho PDP yageze mu Rwanda guhera mu 2013 nibwo rero Green Party nayo iva muri ayo masezerano navuga ko mbyukuri amasezerano yasubukuwe ariko agahinduka amashya urumva rero ko no mu bihe turi mu ngubu turimo kwitegura impinduka y'ubuyobozi mu 2017 kubona amashyaka atatu akorera mu Rwanda n'ubwo bwose tuvuga ko ataremerwa yose ni igikomenyetso gikomeye ku Banyarwanda yuko ya mpinduka abanyarwanda benshi bategereje ishoboka niyo twavuze tuti reka dushyireho urwo rugaga kuri uyu munsi abanyarwanda b'uko bwigenge kugira tubibutse ko bwa bwigenge bwabuze mu Rwanda hashize imyaka myinshi batabona gushoboka kandi hari abantu biyemeje kubuharanira niyo rero twayiseho kugira ngo dusabe abanyarwanda badufashe dutangire urwo rugamba hamwe urwo rugamba rw'amahoro kandi twizeye kutusarugeraho kubera ko rukorerwa mu Rwanda y'abanyarwanda bari turabyizeye
murabyizeye ni icyizere birumvikana niyo mpamvu mwashyizeho urwo rugaga ariko se bwana Bukeye Joseph mbagarutseho si ubwa mbere amashyaka ya politiki abayobozi b'amashyaka ya politiki bashyiraho ingaga zo gukorera hamwe cyane iyo ari amashyaka atemewe n'ubutegetsi bw'igihugu akenshi kugira umusaruro abantu bakwizera ntibyoroshye urugaga rwanyu rushya mu shyizeho ruzatandukana rute murebye imikorere izindi ngaga zagiye zikoresha ariko umusaruro muri make nturagaragarira abanyarwanda
nagira ngo nibutse ko kubireba ishyaka FD Nkingi dusanzwe turi mu rundi rugaga duhuriweho n'ishyaka Amahoro n'ihuriro RNC urwo rugaga tukaba tumaze imyaka irenga 4 ikaba 5 tururimo kandi hari ibikorwa bishimishije twagiye tugeraho ngira ngo bimwe na bimwe abanyarwanda bagiye babibona nko mu bubanyi n'amahanga no mu bindi bikorwa no kwegeranya guhuza abanyarwanda kugira ngo tubone ko twese tugomba gukorera hamwe tutitaye ku bwoko cyangwa se uturere icyo gikorwa rero cy'iryo huriro dusanzwe duhuriyeho n'amashyaka atatu ngira ngo abenshi barayishima kandi babonye ko hari icyo byashoboye kugeraho gusa akarusho kuri urugaga rushya tushyizeho nuko ruhuje amashyaka yose aba mu Rwanda ahuje ibibazo bya buri munsi biterwa n'ubutegetsi buriho ako niko karusho ka mbere akarusho ka kabiri nuko tumaze kubona amasomo menshi uravuga uti hari izindi ngaga zagiye zijyaho ntizishobore gusoza ingamba ziyemeje ibyo byose byagiye biduha amasomo tukaba rero tubona ko iki gihe u Rwanda rugeze mu mayira abiri ayo masomo ahagije kugira ngo dushobore kuba twabyaza umusaruro urwo rugaga rushya arirwo CCP nize ko abantu batazajya barwitiranya na CPC nta kibazo ariko rero ubwo nagira ngo akantu akireho
umuntu yagira ati ni imihini mishya niba ariko umuntu yabyita ariko se bwana Ntaganda Metre Ntaganda Benari mukinye politiki aho mu Rwanda hashize igihe mwamaze n'igihe muri gereza muzira ibitekerezo bya politiki mwatangaje muzahindura mute ingendo cyangwa se imikorere yanyu kugira ngo kuri iyi ntera nkuko mugira muti ishyaka ryanyu ryaremewe ariko icyo nzi nuko hari igice cy'ishyaka ryanyu PS imbere kuri cyemewe ariko icyo muhagarare ntabwo cyemewe mu Rwanda nicyo kibazo muzahindura mute ingendo kugira ngo noneho ubu mugere ku nshingano cyangwa se ku ntego mugamije
urakoze karekezi wenda kingira ngo shimangire avuga ngo hari igice cyemewe n'amategeko hari n'igice kitemewe n'amategeko igice ishyaka PS niwe yemewe n'amategeko abandi numva ngo ni bamukabunani wenda twavuga ko bemewe na FPR Inkotanyi ariko ntago bemewe n'amategeko ku bijyanye rero no guhindura ingendo ntago tuzahindura ingendo ahubwo tuzashimangira ingendo yacu ni ukuvuga ngo no gushimangira kugerageza kurwanira no guharanira ko u Rwanda rwaba igihugu kigendera ku demokarasi twe rero dufatanyije n'abandi tubona ko impinduka igomba guturuka mu Rwanda amashaka ari hanze nayo akadufasha agadutera ingabo mu bitugu byaba ngombwa nabo bakaza bakadufasha hano mu Rwanda yumvikanye neza ko hari aho bidashoboka kandi nk'uko mpora mbivuga gukora politiki ntago ari ukwiyahura ariko ababishoboye bagombye kuza mu Rwanda tugafatanya kuba rero umuvango w'ibintu birakomeye ntibishobora guhinduka mpora mbivuga muri politiki bucya bwitwa ejo.
Bwana Jean Damascene Munyampeta, mperutse mu kiganiro dusangira ijambo navuganye n'umwe mu bakada bakomeye bo mu muryango wa FPR Inkotanyi, senateri ambasaderi ni Karemera Yozefu, yumvikanisha ko president uriho u Rwanda ubu General Paul Kagame yagejeje abanyarwanda ku bintu byinshi cyane ku buryo nta n'undi bumva yamusimbura uretse kumwemeza agakomeza kongera ibintu by'ingenzi by'iterambere ageza ku banyarwanda. Mwe mu uburyo mubona u Rwanda ubu hari icyo mubona president Kagame atakoze mwe mugira muti mu ishyaka ryanyu birumvikana muri hano na politiki mwabwira abanyarwanda muti twarenzaho kikaba karusho?
Urakoze Karekezi. Niba twarashinze ishyaka ni ukuvuga ko ari ibintu twanengaga, ntabwo twari gushinga ishyaka bamwe cyane cyane turishingiye mu buhungiro ko muzi ko PDP yashingiye mu buhungiro. Ntabwo umuntu ava mu nzira mu gihugu cye gahunge ari ukasize amahoro. Ishyaka rishingwa na bamushahidi bavuye mu Rwanda mu 2000 bavuye mu Rwanda babuze amahoro kandi bararwaniriye FPR Inkotanyi muvuga. Niba abantu bitanze bagatanga ubuzima bwabo bagafata izo risike zose bakajya mu Rwanda bakajya ku rugamba bakagira mu Rwanda nyuma y'imyaka ingahe bagahita bahunga, nuko bahunze ikintu kigaragara mu kiganiro navuga ngo ntawuti mu ishyamba kintu cyo arihuriyemo. None se niba Kagame yarategetse neza ko mu mahama ya FPR harimo gucyura impunzi, harimo guca impamvu zose zitera ubuhunzi ku isi nako mu Rwanda, ubu ngubu byashoboka bite? Badusobanura gute ko impunzi z'abanyarwanda ziyongereye zigikuba inshuro nyinshi? Niba se FPR yageze ku kintu gikomeye na Kagame ubwo arimo, byasobanura gute ko mu Rwanda ubu ngubu abantu bapfa buri munsi, abantu bari bizimira buri munsi? N'ubu mwabonye raporo ya Amerika, nawe uzinyumva kuri radio yanyu mu gitondo ivuga ko mu Rwanda hari iyicarubozo, ivuga ko mu Rwanda hari abantu bazimira, hari abantu bapfa bicwa, yewe n'amashyaka ya politiki atemerwa, abantu bafungirwa ubusa. None se ubwo ibyo nibyo gutera imbere abantu bavuga? Rega gutembera k'umunyarwanda ntago ari ibyo gusa, ntago ari amazu y'imitamenwa. Gutembera k'umunyarwanda ni ubwisanzure icya mbere. Ngiye mu Nyambeta namute nteye imbere nkubaka amagorofa, ntabwo navuga u Rwanda rwatembere kwa kundi umunyarwanda. Kagame na FPR bateye imbere nibyo koko, ariko ntabwo u Rwanda rwateye imbere, ntabwo ibyo tubyemera.
Ntimubyemera ariko n'ibyagezweho ntabwo mwabihakana. Niyo mpamvu bageraho Bwana Joseph Bukeye, mwe mu ishyaka ryanyu FDI Inkingi, amagambo cyangwa se ibyifuzo ishyaka rya FPR Inkotanyi ryatangaje kugira ngo ryumvikanishe neza ko President Kagame ari we rigomba kongera gushyira imbere, yewe niyo byatuma n'itegeko nshinga rihinduka, mwe icyo mwumva iri shyaka ritabona ku bijyanye n'ibyo u Rwanda rutagezeho ni iki mwabwira abatwumva?
Ikintu cya mbere, urakoze Karekezi, ikintu cya mbere ngira ngo ubutegetsi bugomba kwihatira ni ugutegura uko buzasimburwa. Ntabwo umuntu umwe ari kamara akabone niyo yaba ari Perezida Kagame. Kugira ngo rero nyuma y'imyaka Perezida Kagame amaze ku butegetsi bashobore kuvuga ngo nta muntu w'umunyarwanda ushobora kumusimbura, haba mu cyama FPR haba hanze y'icyama FPR, ni ukuvuga ko ubwo butegetsi nta kintu bwakoze kugira ngo butegure uwo muntu nyine wamusimbura. Ese habaye impanuka? Sinyifuza, ariko haramutse habaye impanuka yagenda bite igihugu cya Rohama? Ese mbere y'uko Perezida Kagame aza barashaka kutubwira ko igihugu kitabagaho? Nyeka ko no kuba udafite umuntu ugusimbura ubwabyo ari esheke igomba gushyirwa kuri ubwo butegetsi. Ikindi kintu cya kabiri, uretse ibyo by'ubukungu bavuze n'ikibazo cy'impunzi, ngira ngo ubu ngubu ntawakwirengagiza ko umutekano wa buri muntu, niba mwarakurikiye hari raporo iherutse gusohoka yerekeye umudendezo wa buri munyarwanda, byasobanuka bite ko mu gihugu cyateye imbere u Rwanda rwaba ku mwanya wa gatanu wa nyuma ku bihugu 158 mu bantu baba bafite umudendezo byo bita bienet ibyo ntabwo bisobanutse ikindi kintu aho Rwanda rugeze ubu ngubu na nyina wundi abyara umuhungu ntabwo wavuga ngo ishyaka rimwe umuntu umwe ni ukunda igihugu ni ushobora kuyobora igihugu ngo nta wundi muntu ushobora gukora ibyo bintu FPR iyo myaka imaze niba yarageze kubikorwa ariko se ubundi iyo ugiye ku butegetsi ntugomba kugeza igihugu kubikorwa wavuga ngo nagejeje ngo igihugu wagombaga kubikora nyine nicyo waratorewe gusa ahubwo niba ko kukunda ibyo bikorwa wagezeho biha umusingi ukomeye umusingi rero nta wundi umusingi ni ugushyiraho uburyo bwo gusimburana ku butegetsi kugira ngo hatazarinda haza impanuka ibyo uvuga ko wagejeje ku Banyarwanda bikaba byayoyoka niko twe tuvuga muri FDI turavuga tuti niba byaranagezweho hari ibishobora kuba byaragezweho ariko reka tubihe umusingi turebe ukuntu twasimbura ubutegetsi bitagombye kunyura mu ntambara bitagombye kunyura mu imena ry'amaraso aho ngaho niho tunyuranya na FPR ishaka kutwereka ko nta wundi ushobora guteka kiriya gihugu uretse FPR
ndabashimiye bwana Joseph Bukeye w'ishyaka FDI inkingi twatumiye kandi bwana Yohani Damaseri Munyampeta w'ishyaka PDP Imanzi mu Bubiligi na Maitre Bernard Ntaganda bishyaka PS imbera kuri ari Kigali mu Rwanda Maitre Ntaganda mwe ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga kugira ngo president w'u Rwanda uriho Paul Kagame azongere yamaze ni ikibazo cyazamuye impaka nyinshi mu minsi ishize ndetse na president Kagame ubwo yagize ati ntegereje kumva impande zinyuranye z'abanyarwanda kucyo bavuga ku bijyanye n'iri tegeko nshinga mwe muri PS imbera kuri mwumva itegeko nshinga ryahinduka mwumva ritahindurwa kugira ngo president Kagame yiyamamaze impamvu mutanga nizihe
akoze karekezi mbere wende kugusubiza ndagira ngo ngaruke ku ijambo nyakwa Joseph yavuze agira ati
muravuga Kareme senateur Karemera
Joseph Karemera
yego
agira ati ngo nawundi washobora kuyobora u Rwanda uretse nyakubahwa Paul Kagame bivugwa ni byinshi ku buhangange bana ku Paul Kagame ariko hagiye bageraho bakakabya basigaye noneho banamugiranya na Yesu rimwe na rimwe hari n'abajya bavuga ko ari ngo wazanye ikiyaga cya Kivu ngo atariho ntago twabona mu biya birunga bikurura ba mukerarugendo urumva ko aho politiki y'u Rwanda igeze aho abantu basigaye bafata umuntu bakamugiranya n'Imana aho umbantu basigaye bafata umuntu bakamububasha bwo kurema ibintu karimano yaje asanga ku isi ibyo kuvuga ngo rero hari ibyo leta ifite yagezeho iyobowe na nyakubahwa Paul Kagame njye wenda birashoboka ariko njye ntegeranya na bya bindi umupagasi w'ubunyambiriri wahinze asiba ataburwiri yarangiza agataka avuga ngo nimumpembe kugira ngo ni nirwo rwego abifatamo bose hari ibyo bakoze ariko hari byangombwa batakoze
muravuga gusiba nk'usiba mu murima
gusiba mu murima n'umupagasi y'ubunyambiriri iyo yasibye mu murima arataha agahendesha avuga ko yakoze ibyo nibyo nagiranya ko ari byo FPR yakoze nk'ubwo buryo yakoze twe rero kuba tuvuga ko yategeko shinga ritahinduka ni ikibazo cy'imyumvire y'amategeko ni ikibazo cyo guha agaciro abanyarwanda rwose njye numva ari gitutsi y'abantu abanyakubahwa Joseph Karemera bavuga bati nta muntu wundi wayobora mu bantu miliyoni cumi na zingahe ibi ngibi ni ugukabya ibi ngibi ni ibigaragaza neza u Rwanda uko ruyoborwa mpora mbivuga ko mu Rwanda ushingiye ku ibyo bakaremera avuga n'abandi bose na ba Musa Fadhili mu Rwanda umuntu wemerwa cyangwa ugomba kuvuga ni wa muntu uri wa muru uri mu murongo w'imbonesha bwenge ya FPR ni ukuvuga ngo ni abantu barimo ya teori ibyo itindi abo nibo bemera nibo bahabwa ijambo bakavuga ku maradiyo ngira ngo ikintu cyabaye ejo bundi ku itariki ya mbere batubuza gutangaza ku mugaragaro uriya buryo bwo gushyira hamwe bugaragaza neza ko abantu batemera iriya mbonesha bwenge ya FPR y'abapfapfa bafite akamaro nta jambo bafite mu Rwanda
ye Maitre Bernard Ntaganda reka tuganire twumvikana noneho Bugana Munyameta Jean Damascene mwe muri PDP Imanzi nk'inama cyangwa se mwe mu ishyaka ryanyu icyo mwakungura abanyarwanda basinye basaba inteko ishinga amategeko ko yatangira gusuzuma guhindura itegeko nshinga niki ari inteko ubwayo inteko ishinga amategeko Rwanda inama mwagira kuri uyu mushinga cyangwa se kuri cyo gitekerezo ni iyihe
urakoze cyane mbere kubagira inama nagira ngo mbaze nkubwire bwana Karekezi yuko dufite ingero nyinshi cyane zuko abasinya benshi babikora mu rwego rw'imihigo abakuru ba FPR mu ntara mu turere baba bakoze ku buryo babona amasinyatire menshi ashoboka abenshi batinya basinya batazi n'icyo basinyira ejo bundi PDP yafashe ikinyamakuru Umurabyo yandikamo yerekana uko ihagaze abantu bayeberekana abantu barengana basinya ku ngufu ubu ngubu n'usamye icyo kinyamakuru mu Rwanda arimo arakurikiranwa twasohoye itangazo rivuga abantu bamwe kwigenwa kivumu bafunzwe ejo bundi nuko bagize amari bakabarekwa ariko barita buri munsi byose nibyerekana yuko nk'uko Metre Ntagana amaze kubwira CFPA itifuza ko hari umuntu uvuga ibyo batifuza kumva abo bantu arimo wari wagiye muri mu nteko natwe twandikije ubundi perezida wa Repubulika tumbwira tuti nyamuna wikivuguruza wivugiye ubwawe ko nugera kuri manda yawe ya kabiri ukayirangiza utarabona ugusimbura uzaba utsinzwe kuzaba wategetse nabi ari impamvu yo nyituma wagenda ndagiye nta perezida wa Repubulika rero kuba umugabo agaguma ku ijambo agatanga inzira abandi banyarwanda bagategeka ndabwira abanyarwanda bo mu nteko abanyarwanda abo ba Tito Rutaremara abo ba Evode birwa ku maradiyo yewe na ba senateri twavugaga mu kanya Karemera
Yosefu
yuko bafite abana babo bafite imiryango abo bana bakeneye kuzakurira mu Rwanda rwiyunze bakuriye mu Rwanda ruzima bakareba amaso y'abakarenga ibifu byabo amaso y'abakarenga inyungu zabo bakare inyungu za rubanda bakare inyungu z'abanyarwanda kuko turimo turuba ku Rwanda rw'imyaka 100 ngayo Musenyeri Yosefu yajyaga avuga kera siyo mana ati iyo ufite umushinga w'imyaka 10 ushobora gutera igiti uko kera imyaka 10 ariko ufite umushinga w'imyaka 100 ugomba kurera abaturage kugira ngo amenye uburenganzira bwabo bamenye uko babana nicyo dusaba FPR nicyo dusaba Kagame nicyo dusaba abantu barimo gusinya yuko arimo kohore ku Rwanda muri rwa rwobo tutazi ahantu ruzagarukira kandi ibintu bigishoboka ndasaba Kagame rero tugasana FPR yuko imyaka ibiri isigaye bayikoresha bakicaza abanyarwanda tugasasa inzobe tukaganira tukubaka amateka yacu mazima dore ho twaheye tubeshywa
ndabashimiye cyane bwana Munyampeta Jean Damascene w'ishyaka PDP Imanzi gato mbasabe duse nk'abanzura bwana Yosefu Bukeye mwe inama mwagira ari inteko ishinga amategeko kuko bari abantu basinye bagera hafi miliyoni enye basaba inteko gutangira gusuzuma iki kibazo cyo guhindura itegeko nshinga bafite izo nyandiko imbere yazo bagomba kugira icyo bazikoraho inteko mwayisaba iki kubijyanye no guhindura itegeko nshinga mu buryo buteganijwe
ndagira ngo nyemerere gato ngaruke kuri iryo jambo ry'umukuru w'igihugu wavuze aho asa n'uvuga ko abantu barokuye guhabwa urubuga bakavuga icyo batekereza kuri iyo mihindurire y'itegeko nshinga ibyo bintu bimeze nk'ikinamico kuko abagerageje kuvuga icyo batekereza babashyira mu munyururu mugenzi wanjye Jean Damascene ntamaze kuguha ingero natwe dufite izindi ngero nyinshi z'abantu bagiye bakurikirana icya kabiri ndagira ngo ngaruke ku mubare w'izo nyandiko ntawe utabizi ko hari bamwe ndetse bagiye bahabwa inzandiko zirenze eshatu zose bakazishyiraho umukono kandi zikaba zarabazwe ikindi ni uko izo nzandiko zateguwe nande zateguwe n'ubutegetsi zateguwe n'abambari ba FPR ntabwo rero bavuga ngo ni ibintu abaturage bikoreye kubera gushaka ko Kagame ahama ku butegetsi
none se ibyo se bwana Bukeye mubifite ibimenyetso simusiga mwagaragaza
tubifite ibimenyetso ndetse dufite n'amazina y'abantu bagiye izo mpapuro bazisubizayo bakazijyana mu butegetsi bamwe ndetse bakabigira ibyo ngibyo ntabwo ari impuha
abo se wababona
ndetse tuzabyerekana
birashoboka ko wababona tukabaha ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika bishobotse mu biganiro nk'ibi
rwose ndabibasezeranyije ko nzababona
tubahe
rwo ngarutse kuri iyo nteko ishinga amategeko kugira ngo abantu bagize iyo nteko ishinga amategeko bagomba kubanza kumenya ko ari intumwa za rubanda ntabwo ari intumwa z'ubutegetsi ntabwo ari intumwa za z'ishyaka riri ku butegetsi FPR inama rero nabagira nuko batakwishinga iyo mibare ngo hari za miliyoni na za miliyoni zabandikiye ngo bahindure itegeko nshinga bo kubakoresha umutima wa nama wabo bakareba inyungu z'igihugu kuko FPR ntizahoraho FPR ntabwo ari nk'ibuye rizahoraho gutyo FPR yende umunsi umwe izavaho sinzi igihe sinyi iminsi ariko zavaho ntabwo izahoraho igihugu Rwanda kizahoraho abo badepute rero nibatekereza igihugu aho gutekereza ishyaka rimwe barebe icyatuma u Rwanda nibyo bikorwa bavuga twagezeho twabisigasira aho kugira ngo bihutire kujya gushyiraho amategeko bazi neza ko ashobora kuzagira ingaruka zikomeye ku gihugu kuri bo no ku bana babo
yabashimiye Bwana Joseph Bukeye namwe Maître Benin Ntaganda muri make cyane inama wagira intego ishinga amategeko ni iyihe
wakoze nako akareke wenda ambiye ko mbagira inama sije ko kubagira inama n'ibyo bitoroshye kubera umurongo bagomba guhigenderaho bahawe na FPR icyo ushaka kugarukaho cyane ni kujyana n'abaye abantu basinya iriya bintu nta biriho nta bantu basinya abantu baterwa ubwoba abandi bagahabwa guhinda abana ngirango niragira nigeze kubivuga iyo batanasinye barabasinya ku bijyanye no kuvuga ngo yengo abantu mwababona barahari benshi itete rwose ikibazo ahubwo ni ugutoranya abo muzavugisha
turabategereje
ngirango ngaruke nuko iya biri kuvuga ngo abanyarwanda bagiye gushinya basaba inteko ngo indiri itegeko nshinga biriya ni ugushishinganya biriya ni ukuyobya uburari kuko mu mategeko ahangaha ndagira ngo nsubize nk'umunyamategeko hari ingingo ijana na mirongo icyenda na gatatu y'itegeko nshinga ivuga ko gufata iya mbere mu guhindura itegeko nshinga mu gusaba referendumu abafata iya mbere inteko ishinga amategeko ni inama ya guverinoma ntabwo ari abaturage kabone niyo abaturage bafite icyo bita ubwisanzure ariko ubwo bwisanzure ntibagomba kubukora bica amategeko bica itegeko nshinga cya kintu rero cyo kujyana abaturage igihe iriri ni ukuyobya uburari ni ugusisiranya cyane cyane FPR ireshya amahanga igiti ngo dore abaturage nibo babisabye ndagira ngo mbabwire biteye isoni ejo bundi bavuze ko n'abanyurugereza basabye ko nyakubahwa perezida wa repubulika yaguma akayobora igihugu ejo muzumva bavuze ko n'abasazi b'imbira ko nabo basabye ko nyakubahwa perezida wa repubulika yaguma ku butegetsi burivira hehe ngiyo FPR turimo niyo FPR yatanze wa murongo navuze yambonesha ubwenge navuze ya yindi gukoresha abantu
Maître Ntaganda reka mushimire gusa abo bantu mwavuze batasinye basinyishijwe bashyizweho igitsure n'iterabwoba muzaba tugezeho tuganire muri iki kiganiro cyacu cyadusangira ijambo namwe Bwana Munyampeta Yohani Damascene birasabe mwanzure gato cyane ijambo rya nyuma ni ryanyu
murakoze cyane ijambo rya nyuma ngira ngo ngenere FPR na Kagame nuko ejo bundi cyane cyane niyo nteko nuko ejo bundi nibashobora guhindura iyo nteko Kagame akongera kiyamaza akongera gatorwa kandi azatorwa kuko niwe uyobora igihugu turabizi ingabo zose nize abapolisi bose nabe icyo gihe ikintu kizaba kibaye gikomeye cyane abanyarwanda batarimo kubona nuko bazabafunze umuryango ku muntu wese wifuza kuyobora igihugu cyo mu mahoro umuntu wese wifuza kugera ku butegetsi agaciye mu ntambara bazaba batanze ubutumwa buvuga ngo nta mahirwe mufite perezida azaguma ku butegetsi bw'igihe azashakira n'abasimbuwe simburwe n'umwana we bihindutse ubwami urumva ko rero niho gusinyira abantu bose n'abifuzaga amahoro yuko ayo mahoro adashoboka ntabwo rero twifuza intambara ntabwo twifuriza abanyarwanda ko tuzi intambara aho yatugejeje yatejwe na FPR tuzi aho yatugejeje turibwira abadepite ngo bafite ingo yewe n'ayo mazu wubatse bakeneye kuyabamo amahoro niba bakeneye kuyabamo amahoro rero niba ariko u Rwanda ubutegetsi busimburane mu mahoro kuko inteko nishingwa itegeko nihinduka perezida Kagame agasubira ku butegetsi azabaye umwami w'u Rwanda icyo gihe kuko nta wundi muntu uvukana imbuto rero muri ubu ngubu bazaba bavuze bati ushaka kujya ku butegetsi wese agomba gufata intambara gukora intambara agomba gufata intwaro ibyo ntabwo tubyifuriza abanyarwanda ndasaba abadepite aho bazabicaye abanyarwanda bose barimo gusinya gutekereza icyo kintu niyo baba basinya ku muborogo barimo kunigwa ariko bibuke ko barimo koreka u Rwanda ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane ntabwo nifuza ko dufunga umuryango w'amahoro ndifuza ko tuwagura ahubwo tukica twaganira uko ejo hazaza h'u Rwanda
ndabashimiye cyane Yohani Damascene Munyampeta w'ishyaka PDP Imanzi mu Bubiligi ndabashimiye Maître Benin Ntaganda w'ishyaka PS imbera kuri i Kigali mu Rwanda namwe Bwana Bukeye Yozefu w'ishyaka FDU Inkingi mu Bubiligi namwe abaduze amatwi mwese uyu munsi nongeye kubatumira iki kiganiro ni icyanyu umusanzu wanyu ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyifuzo kubijyanye nuko itegeko nshinga ry'u Rwanda ryagenwa uruhare n'urwanyu kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nange Etienne Karekezi.